kuwa numunu Iwe kuri telefone Ukajira ngoni chua hilo Nyamara yambu ya manu Wa muhamma gara mishusa Usa mwenye rusumba vugati Chendigo makanda hirubaya Usonye ruonu ni munu Ate merezi motokaiye Mazugo na haka seibasa Ujire mwafita mahoro Na ujari mokibasa Ukwa rahi muka murugo kwe Uzui nambara na machumu Aiko Ijuru hari imana we Jisho nyayo lila tuleba Aiko Ijuru hari imana we Jisho nyayo lila tuleba Kuihane Nibitozi kukinuru yumujango Pamugaza mafaranga Usamege rusumba vugati Urugo na kazi pjana niye Uzonjeru honu ni munu Hiri wabari vipanguke Ujirengo ya geze mishuru Nyamara rabunzi mitima Uwarae waeta jeze Nyamaru kagie kugurisha Hili wazo mja murenze Mijuru hari imana we Jisho nyayo lila tuleba Mijuru hari imana we Jisho nyayo lila tuleba Tuihane Yuzi abashumba na wajera Inyana zirafumera Ukimira kona kibaso Nyamaru kagie kugawana Numugore goba tandukane Usabonu mugabo muzira Yama iko tifitiji kuyu Yama iko fero ya fitinga Abarino teivutisha Ama june ya mureze Muchimbo chokubaru mutungo Aba ibibazo piusu iwe Ijuru hari imana we Jisho nyayo lila tuleba Ijuru hari imana we Jisho nyayo lila tuleba Tuihane Tufuta Ukagira mwara tunweneza Na wajie muru chiko Uzabona numu yobosi Umatangazo ni vipirizwa Kumbala la jizu muhango we Usongeru wona wahirinji Umashubesa ivitangazwa Wamewa maze kumwaka susu Ama ni wamwe kunjeri Uzuengo na basambanyi aba ni baraye mukabare na maturo bayankwereye ako ijuru hari imana we ijisho ryayo riratureba ijuru hari imana we ijisho ryayo riratureba twihane Kirango barakijijwe uze mwibyishire bavugira rimwe amena bahime nibuka vuguti ano hari umuka uzaba namariye kana bashaka guhabwa ibyubahiro bakeneye gukomerwa amashyi bazi ko bafite amahoro aho ujijuru jagaye ijo jahabia kabutini wagezi waje muze twihane mijuru hari imana we ijisho jayo liratureba mijuru hari imana we ijisho jayo liratureba mijuru hari imana we ijisho ryayo riratureba ijuru hari imana we ijisho ryayo riratureba twihane